Chineke, ọ dị ka m na-eru arị n'ime ya, ebe ọṅụ na nkewa na-adịghị, ebe Jizọs na Chimgbedu, obodo ma obodo Chineke, ọ dị ka m na-eru arị n'ime ya, ebe ọṅụ na nkewa na-adịghị, ebe Jizọs na Chimgbedu. Na-esosoro na babo, kpọ isi ala nye eze anyị.
Obodo mahụ, 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 soro ndị ngozi na mmeto.
Ọ dị ka m na-esosoro na babo, kpọ isi ala nye eze anyị. Chineke, ọ dị ka m na-erugharị n'ime ya, ebe ọṅụ na nkewa na-adịghị, ebe Jizọs na Chimgbedu, obodo ma obodo Chineke, ọ dị ka m na-erugharị n'ime ya, ebe ọṅụ na nkewa na-adịghị, ebe Jizọs na Chimgbedu.
Obodo mahụ, 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 soro ndị ngozi na mmeto.
Ọ dị ka m na-esosoro na babo, kpọ isi ala nye eze anyị. Na-esosoro na babo, kpọ isi ala nye eze anyị. Kpọ isi ala nye eze anyị. Kpọ isi ala nye eze anyị. Kpọ isi ala nye eze anyị.